dadka reer ukrain ayaa ku jira dagaal joogta ah, xitaa haddii aanay ahayn kuwa ay ka dagaalamaya furimaha dagaalka. Weerar galcelis ah oo si weyn loo filayo xilliga guga ayaa laga yaabaa in uu bilaabmo waqti kasta, laakiin wasiirka difaaca ukrain ayaa dhowaan ka digay in rajo badan aan laga muujin weerarada uu dalkiisa qorsheynayo ee ka dhanka Ruushka. Wariyaha v o a Arash Arabsaadi ayaa warbixintan diyaariyey, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waa goob caan ah oo ku taal bartamaha Ukrain, waxaana tababar dagaal ku qaadanaya askar ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ee dalka. Ma ahan mid aan caadi ahayn in xubnaha militariga ee Ukrain ay isku diyaariyaan ka hortagga ciidamada Ruushka oo hadda in ka badan sanad ku sugan dalkooda, laakiin tababarkan weerar ee guuto ka tirsan ciidanka lugta ayaa ka duwan kuwii hore, maadaama uu imanayo ka hor xilliga guga oo si weyn loo filayo in dagaal rogaal celisa ay qaadaan ciidamada Ukrain si ay meesha uga saaraan guulaha ay ciidamada Ruushka ka soo hooyeen weeraradii xilligii jiilaalka. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa warisay in Ruushku hadda haysto 5 meelood meel ka tirsan dhulka Ukrain, meelaha ay ciidamada Ruushku dib uga baxeen. Joogistoodii ayaa ah mid weli muuqata. Koonfurta Ukrain oo ay ubaxyada gabaldayuhu ay marka bixi jireen, beeralayduna ay tacban jireen qamadiga, ayaa hadda waxaa ku aasan miinooyin khatar ku ah nolosha dadka. Ole Hoshkaro oo ah beeraley u waramay wakaaladda wararka AP ayaa yiri,
It is quite possible to go bankrupt. We can go on for another year, repair the equipment, but without government help.
Waa suurtagal in la musallafo. Waxa aan sii geli karnaa sanad kale haddii aan dayactirno qalabkeenna, laakiin iyadoo aan la helin caawimaad dowladeed iyo in naloo celiyo lacagtii dalagyadii sanadkii hore nooga qasaartay, waxba ma tacban karno. Carqaladda joogtada ah ee haysata wax soo saarka beeraha ayaa caddaynaysa waxyeelada gaartay Ukrain, maxaa yeelay taasi ayaa ahayd isha aasaasiga ah ee dakhliga ka yimaada dhoofinta, sida ay sheegtay waaxda beeraha ee Maraykanka. Magaalada caasimadda ah ee Kiev, daraasiin qof ayaa u istaagay inay dhiiggooda ku deeqaan, iyadoo dadka qaar ay mar hore dhiig ku tabarruceen, haddana waxa ay si fiican hadda u dareensan yihiin in dhiigbixinta waqtigan ay taageero siin karto ciidamada ka dagaalamaya furimaha hore. Liliya Shakbura waa dhiigbixiye, waxayna tiri, nolol ayay badbaadinaysaa xitaa ka hor duulaanka. Waxa aan ku deeqi jiray dhiig sababtoo ah waxaa la sameeyaa qalliinno badan, marka cisbitaalladu dhiig cusub ayay u baahan yihiin. Haddana aad ayay muhiim u tahay sababtoo ah qaar badan oo ka mid ah ciidankeenna ayaa u baahan qalliin in lagu sameeyo iyo in dhiig loogu deeqo. Ciidamada ayaa sidoo kale u baahan qalab ciidan oo casri ah oo ka yimaada dalalka reer galbeedka sida diyaaradaha dagaalka F-16, sida uu sheegay madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski, oo sheegay in weerarada rogaal celiska ah ee guga ay dhici doonaan haddii la helo diyaaradahaasi amaba la waayo. Gobolka Donetsk ee Ukrain, isku dhafka awoodaha horumarsan iyo weliba u diyaarsanaanta dagaalka ayaa muuqata, iyadoo askartu ay xirtaan maaskooyin marka ay ku tababaranayaan inay goobaha dagaalka ka helaan walxaha kiimikada ah, iyadoo wasiirka difaaca ee Ukrain uu doonayo inuu hoos u dhigo rajada laga qabo waxa ka iman kara weerarka guga. Ayuu Zelenski dhowaan isaga oo wareysi siinayay wargeyska The Washington Post wuxuu carabka ku adkeeyey muhiimadda in la gaaro guul xilli ay Ukrain dalalka reer galbeedka weydiisanayso taageero militari oo dheeri ah.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo jeedinayay warbixintan oo diyaariyay wariyaha v o a Arash Arabsaadi.